Welcome, welcome, welcome.
Hata nilea vipi na pakumbuka kwangu hata siku te.
Benga,
siku te.
Benga,
hata nilea vipi na pakumbuka kwangu hata siku te. Siku te. Siku te. Hata nilea vipi na pakumbuka kwangu hata siku te. Siku te.
Weseno nakata mitonge paka kazini naingia na hinyoka. Simu ziite wanangu msinyache mwenzenu napenda kabukesha. Kama gili mwenjili kumi mwishi achisha tukukiza nivali.
Mwanangu
kunywa
unachopenda kunywa
kunywa
usijibane kunywa
kunywa
tuma weka tuma
kunywa
mwanangu kunywa hatudaiwi kunywa
kunywa
pesa yetu kunywa
kunywa
tunakunywa
kunywa.
Baba ni kumapika zongila la bada bada bada. Pombe zipande zishuke na chini. Nitambe ni chizi. Bora ni le pepe pepe pepe. Mafikeche mafikeche mati.
Kila mtu wana pisi yake. Sigara tunazimia she. Sisi tunalewa ye. Sisi tunalewa ye.
Uya mwanangu kuma.
Kunywa
unachopenda kunywa
kunywa
usijibane kunywa
kunywa
chuma weka chuma
kunywa
mwanangu kunywa
kunywa
hatudaiwi kunywa
kunywa
pesa yetu kunywa
kunywa
tunakunywa
hata nilewe vipi na pakumbuka kwangu hata sipote 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 hata nilewe vipi na pakumbuka kwangu hata sipote sipote.
Watu!
Mashi!
Watu!
Mashi!